love is patient. You fill my heart with so much peace and joy. You're amazing. You make my life feel brand new. You're amazing. You make my life feel brand new. Jesus, you love me too much, oh.
Too much, oh. Too much, oh. Excess love, oh.
Jesus, you love me too much, oh.
Too much, oh. Too much, oh. Excess love, oh.
Jesus, you love me too much, oh.
Too much, oh. Too much, oh. Excess love, oh. Your love is kind. Your love is patient.
You fill my heart
with so much peace and joy. Your promises are yes,
yes
and amen. You're not a man, you never lie.
Jesus, you love me too much, oh.
Too much, oh. Too much, oh. Excess love, oh.
Jesus, you love me too much, oh.
Too much of excess love.
Jesus, you love me too much. Oh.
Too much of.
Too much, oh, excess love, oh. Your love for me too much, oh. Too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Too much, oh, oh, oh. Jesus,
much,
you love me, oh,
too much,
that you gave your life for.
Too much, oh, excess love, oh.
the Lamb of God.
Come on.
Joy of the whole world, for you are the great and mighty God, so great that you be free. fish and bow before you. Lord, I praise you, magnify you. Put a glory in my song. Lord, I worship, yes, I worship. You are the living God. Alpha and Omega. Hey! Alpha and Omega. Alpha and Omega. I worship you.
Jehovah, hey! For he has done so very much for me. inapita tu. Hali ya sasa ni kwa muda tu. Ushindi wangu ukaribu nami, tetezi wangu yu hai. Sitabaki kama nilivyo, sitabaki kama nilivyo, sitabaki kama nilivyo, sitabaki kama nilivyo. Silalami wala sikufuru, najua ni darasa napitishwa. Imani yangu ipo kwenye kipimo, najua nitapita tu. Sitamani ya wengine wala sijilinganishi, najua wakati wangu upo. Siogopeshi na mapito inayo yapitia, na mwamini yule aliyeruhusu nipite. Sitabaki kama
mazuri. Ni rahisi kukushukuru yanapotoke ya mema, ila ni ngumu kuamini kuwa hata na magumu nayo Mungu umeyaruhusu. Wakuni wazi ya mema, umeruhusu mazuri ni furahi tena ni kushukuru, na mabaya ili niwe hodari na kisha ni kusifu mbele tu. Macho yangu yatazama mbali uliko utukufu.
Yote mema, hata magumu yana sababu. Yote mema,
Sasa nimejua kuwa wewe uliyenipa samaki niwe pia umetaka wakati mwingine nipate nyoka. Tena nimejua kuwa wewe uliyenipa mkate niwe pia umetaka wakati mwingine nipate jiwe. Weruhusu mazuri ni furahi, tena nikushukuru na mabaya ili niwe hodari, na tena nikusifu mbele umeniweke ya fari. Haya ni ya muda tu, macho yangu yatazama mbali uliko utukufu.
Kukutukuza Baba final to the finalists. Look what you've done for me. You've done for me. You wiped the tears from my eyes, Lord. Look what you've done for me. Yeah. The chains and the shackles that held me bound, you have caught it all away. Oh, what a life, beautiful life you've given me. Baba, I made you work on your vision. Baba, I made you work on your
and give him praise. Oh, oh, oh. Ebesina, shuku namso, ogini bunso bugi, imana tia tigide. One more, jide seike, itayagie, chukaniga swasi. Ebesina, shuku namso, Manatia digide. One more. Tide seike. Itayagie. Chukadiga twasi. Agadiri kima.
Jesus, thank
God. I know you've been crying. I understand.
I know you've been wounded, but it's okay. I know you've been broken, but I'm here to mend your broken heart. Believe in me, you will overcome. Yesterday will be your story. I'm the God of all flesh. Nothing is too hard for me to do, yes. Time to forget.
I can go see.
Time to forget now. You will overcome today. Wipe your eyes and give him more to pray.
Wewe ni genga moyo, nipatapo uchungu, nifanyie amani. Wewe Yesu
amenifanyia
kama alifanya masika na kiangazi, anaweza kubadili majira pia na nyakati.
Giza totoro yanizingira, miale haijanifikia, ilhali kumekucha ambazuka, imani yashuka yadidimia, amani
Mungu anaye tena mwaminie, mwaminie huto aibika.
Giza likiwa nzito, Bwana ataweza, sababu yeye ni Mungu mwenye amafa. Atarejesha amani,
atarejesha amani,
atarejesha furaha,
atarejesha furaha,
hivyo vipoteza kwa muda mrefu, atarejesha mara. Oh, yuko
Mungu
fanya miujiza.
Ninaposhindwa na ni wakuniwezesha,
ikiwa vitani na ni wakunishindia.